Okay. The history, all right, baby. All right. In the making, of course.
Mwafurahia tu ukoone. Alikuwa akinishikashika huyo alafu.